trendybeats.com.
Mamela ngikelele thole lo mquba. Ngimisa ekwakufuneki nokumeli sizwe sikaXhosa. Ngemihla umlungu ebhokile esithi lama sibonda wathimba wavela uthumba wasinikezela wathi khelani mna ukuze isinde igazi lomtanka zanzolo wasinda uzanzolo ngenhloko kaXhosa kanti kwakunjalo ngemihla yokugcotshwa kukaThiwo mhla umavuso wanikela ngeyakhe intloko ukuze kuthanjise umntana enkosi. Mamela ndikugqibezele ngenzala kaThungwa mhlisizwe sintsundu kwakufuneko zakuba lidini ukuze kuzaliseke inkululeko yomntontsundu phezu kwentaba okanye phantsi kwentaba kaPholokohlela kumhlaba wesidubi isidube kwaphuma kuso intsundu enomsa intsundu emnyama kanomsusarhi kulapho kaloku wagaqa khona umfazi wazala ngesine sakuthembisile uthembisile walidini wavela uwalusi wamdubula sathi isizwe sintsundu safumana inkululeko usathetha ngomgalatho ewe umlambu nesigaba umlambu nenjangqasi umlambu nolwadibe umlambu netheba ewe ngaphethela singafumaneki indawo ingafumaneki ntili ezinamazelo okuziwa ngamakhwenkwe kodwa ulwadibe olungela mqakatho alunazintili zidliwa ngamakhwenkwe ngaphesheya wena ke uzibela ulwadibe olunemiqakatho ukuze amakhwenkwe akwazi ukuwela kuba ngaphaya incasa zobuncane bobukhwenkwe zilapho kuba inkwenkwe idla ngokuba amazele kodwa oko kuyo yimfundiso nam ndikunika loo mazwi uzuhambe endleleni uzugqade amatyoko awelayo emlanjeni uzuwakhangela kuba umlambo ugcwele amatye agcwele ucolothi ngasentla siziziba ngasezantsi siziziba wakuphunda umnyathelo uyakwela uzuhlala uhlambulukile phankothini.
More music on trendybeats.com.